Shit, I'm feeling like Kesnyo. Self-made millionaire, the best law. Fuck the middle man, and don't do me the best of. Slangan and signature and seal the deal proper. City, don't be liado. Before spools, I call a score, sell a pants or Ricardo. Don't be liado. Oh! Yeah, nami ngiyayifisa impilo efayibe nokushisa ejempelisisa dladlale 10 misho so stories ngiyandiza ngeqhoshaka ngevisa fence emkhuphe eqekezwe irobic bestik usqwiza ntwana ngiyakuncinza life etop iyabiza mphambane neweather noma kushisa umqalo ubufriza ndwa ngiyanyisa triple zokwalisa ngiphathi ibabysit ethulisa odadoma behayiswe mhlana amalanga ngicalculate isamba lapho irist iyabanda sungaze ungi-embrisate Pusharapane, ukuthola imali isiko, kunokuthi uyo ekhwapheni le McLaren mayivula iphiko.